Leo na mazungumzo yetu ya siku ya leo yanaletwa kwako kwa hisani ya Journalists for Human Rights JHR and of course ushirikiano na Ruben FM. Tuko na pamoja na Teresia Loach kutoka Makongo Computer College, kwa hivyo pia Makongo Computer College is a part of it. Kwa hivyo karibu sana msikilizaji popote ulipo, na kumbuka tunazungumza kuhusu jinsi wanawake katika mtaa wa Mukuru wamepata mafunzo ya kompyuta na kuwawezesha kupata kazi na ujuzi wa kidijitali, pamoja na umuhimu mwingine kama vile ambavyo tutakuwa tunafuatilia pale. Kwa Kiingereza tunasema bridging the digital gap by educating more women and girls on digital skills katika mtaa wa Mukuru kwa Ruben. And of course kwa sababu Teresia Loach amekuwa akifanya hii kazi, ndio maana she's the perfect guest for siku ya leo. Karibu sana.
Nashukuru sana Tabi.
Yes.
Nashukuru kabisa.
Alright, pengine utaanza kwa kujitambulisha, mike ilikuwa kimbali kidogo lakini iko sawa.
Mhm.
Yes, karibu.
Nashukuru.
Yeye kwa msikilizaji ambaye angependa kujua huyo nani, mwenye hiyo sauti nani, utamwambie jina la kwako, umwambie unafanya nini. Ehe, karibu.
Jina langu ni Teresia Loach, mwanzilishi wa Makongo Computer College, inapatikana hapa Mukuru kwa Ruben, ambayo tuna train my youth's computer skills. Na target yetu sana ni wanawake na wasichana wadogo.
Yes.
Hapa Mukuru kwa Ruben.
Oh, wonderful.
Naam.
Naam, nashukuru sana kwamba umeweza kufika hapa siku ya leo. Na tukiangalia it's giving hope, manake kuna wale ambao niliweza kuzungumza nao, wale ambao wameweza kunufaika na mpango huu. And of course most of them wanasema kuna wale walikuwa wame give up, kuna wale hawakuwa naona kama wataendelea, manake I understand una deal na wale ambao mostly girls kama vile umesema, na wengine pengine ali drop out of school, pengine alimaliza class 8 ama form 4, hana kitu ya kufanya kwa pale nyumbani, pengine alioleka mapema na ako pale na angependa badala ya kukua tu housewife anataka at least ajipe ujuzi fulani, aweze kujifanyia kazi yake 1 2 3. Wewe unashukuru sana kwa kupata nafasi kufika hapa.
Nashukuru pia.
Asante. Na msikilizaji, kama una swali, maoni au hata mchango, tupate kupitia 0797146710 na ukurasa wetu wa Facebook Ruben FM 99.9. Kwa sasa nataka tuweze kusikiliza makala ambayo ni kuhusu bridging the digital gap through focus on women and girls, kupitia kuwapa digital skills ama mafunzo tu ya kompyuta na kuwezesha kupata ujuzi wa kidijitali. Baada ya haya makala tutakuwa tunarejea hewani tukiweza kuyaangazia, na pia tutakuwa tunaangazia comments za kwako, mchango wako kuhusiana na mada yetu ya siku ya leo. Nambari za kwetu studioni mara tena ni 0797146710. Good morning. Naitwa Tabitha Njambi. Mgeni wetu studioni ni Teresia Loach kutoka Makongo, ambaye ndio ndiye mwanzilishi wa Makongo Computer College. Na mazungumzo haya once again yanaletwa kwako kwa hisani ya Journalists for Human Rights JHR. Good morning. Teknolojia ya kidijitali imetajwa kuwa msingi wa ajira za siku zijazo na kichocheo kikubwa cha uchumi. Kuwa na wanawake wachache katika nafasi hii kunamaanisha kwamba idadi kubwa ya watu itafungiwa nje ya kazi katika siku za usoni. Wakati wa uzinduzi wa awamu ya kwanza ya mpango wa kuweka misimbo kwa wasichana wa Kiafrika mnamo mwaka 2018, yani the launch of the first phase of the African Girls Can Code Initiative, shirika la Umoja wa Mataifa yani UN Women lilibaini kuwa watu bilioni 3.7 kote ulimwenguni hawana uwezo wa kutumia mtandao, huku nusu ya idadi hii wakiwa ni wanawake. Aidha, utafiti unaoitwa Kenya's Digital Economy, A People's Perspective, uliofanywa mwaka 2021, unaonyesha kuwa ni asilimia 35 pekee ya wanawake ambao hutumia huduma za kidijitali, ikilinganishwa na asilimia 54 ya wanaume. Kwa muda mrefu, teknolojia ya kidijitali imechukuliwa kuwa nafasi ya mwanaume, hivyo basi mwanamke anaachiwa nafasi finye kwenye masuala haya. Ni kutokana na hili ambapo Teresia Loach kutoka eneo la Mukuru kwa Ruben, aliamua kuanzisha programu inayowapa wasichana na kina mama nafasi ya kujitosa kwenye ulingo wa kidijitali kwa kuwapa mafunzo ya kompyuta. Terry anasema kwamba alianzisha programu hii mwaka 2021 ikilenga wasichana ambao walipata ujauzito wakiwa shuleni, walioolewa mapema, walioacha masomo na wale ambao walimaliza shule na kusalia nyumbani.
Kwa community yangu, population wise, there are so many girls. And these girls wako na so many needs. Na needs zao, unapata in most cases, their parents are not able to meet their needs. So, wana end up kupata needs in, can I call them weird ways or njia zisizo nzuri? For example, through sex with boys, watu wa kijiji tu, huwa tunaenroll pia hao wenye wameolewa tayari. So, nilionelea nikipata wasichana, ni wa impart with the computer skills. Mtu haezi kosa hata kazi ndogo, pengine kwa cyber, pengine kwa supermarket around. Now that hapa tunaishi kwa Industrialia, there are so many opportunities for job in so many companies around. Msichana anaweza enda pale, bora tu wako na certificate ya high school na certificate ya computer. Hata mwenye ana ya high school but ako na ya computer na skills anazo, ajieleze vizuri, atapata kazi na kumit needs zake itakuwa rahisi. Tutakuwa tumebridge ile gap ya ku have so many teenage mothers na wasichana wenye wako tu wameharibiwa maisha yao. That's why I chose the girls. Tokea tuweze kuregister, tumetrain 125 youths. Asilimia 80 ni girls from four leavers, school dropouts, teenage mothers. Tumekuwa able ku impact life ya watu. To us, that impacting the life of others is an achievement.
Nimezungumza na wasichana watatu walionufaika na mpango huu, miongoni mwao wakiwa kina mama ambao walioleka katika umri mdogo. Georgina Mumo Mutiku ni mamake Lilian ambaye ni mmoja wa wasichana walionufaika na programu hii ya kompyuta. Anaeleza kuwa mwanawe alifadhiliwa na baadaye kuajiriwa na Terry kwenye saiba yake. Georgina anaisifu programu hii akisema jinsi imemsaidia pamoja na mwanawe.
Naitwa Georgina Mumo wa Mutiku, mama Lilian. Huyo msichana wangu tangu aanze hiyo masomo ya kompyuta, ili nisaidia sana kwa huyo mtoto. Juu sikuwa na pesa ya kumpeleka mahali. Akanikuja akaniambia nataka kumpeleka huko juu. Msichana wangu akaenda huko kwa cyber. Mimi nikasema Mungu mako mbele yangu. Mtoto wangu akaendelea, akuja akaniambia mami nimeanza kujua kila kitu na nimeelewana na Terry, waje nimfanyie kazi. Nikamwambia ni sawa. Msichana wangu angekuwa sasa hii ako hapa kwa nyumba na sijui kama ako na mimba, sijui ako na nini. Juu lazima anataka vitu na sina pesa ya kumnunulia hizo vitu. Mtoto wangu azururi anaamka hapo kwa nyumba, ninajua kuna mali anaenda. Hata akichelewa siulizi juu ninajua mali yuko. Lai akipata pesa yake pale, hata kama ni ndogo, anajinunulia kiatu, anajinunulia nini. Angekuwa sasa ashakimbizana na wanaume huko, si wako hapo kwa njia. Juu msichana lazima kuwe anataka vitu zake mzuri. Lilian akileta kadogo na mimi naleta kadogo. Hii kosi akiendelea hivyo, akipata pesa tunaanza kutafuta mali aende afanye kazi.
Terry anaeleza kwamba wameweza kuwasaidia wasichana na wanawake wengi kupata ujuzi katika matumizi ya mtandao, huku wengine wakipata nafasi za kazi.
Msichana akikuja kurejesta na sisi na kusoma na sisi for the 6 weeks, we take their contact and their guardian's contact. Then, in the process of the 6 weeks, huwa tuna invite your mentors and we put it so clear to them. We are training these youths in order for them to get skills, ziwasaidie kupata kazi, ziwasaidie kuenda higher learning. Some wanaendanga na kwa akili yao, wakifikiria, there are some people that I have mentored today, in that group, kuna wenye wanahitaji kazi, kuna wenye wanahitaji higher learning. Tunaweza pigia wanafunzi tuwaulize, unaweza kupata kazi, nini nini, hata kama ni baada ya miezi mitatu, kulingana na ile opportunity tumepata at hand. And when we get this opportunity, we take it to our students. Kuna wale pia tuna recruit. So tuseme wanafunzi ametoka tu hapa and we have a vacancy, we start with them. But now the challenge is we cannot recruit so many.
Wakufunzi ambao huwafunza hawa wasichana hufanya vile kwa kujitolea na bila malipo.
Kama
Majina ni Sarah Nyaboke, the administrator of Makongo Computer College, but as a volunteer. I'm a tech enthusiast, napenda mambo na teknolojia. Being born and raised in Mukuru, I think it has given me the exposure to go out there. It has built my confidence, just serving the community at my level best.
Naitwa Caroline Mbola Mudiani. Mimi mwenyewe ni mzazi wa mtoto wa kike ambaye ako karibu kwa hiyo stage ya teen. Pia, I have a feeling of playing a role, of creating, nurturing and empowering our young girls to create a safe space for them to flourish themselves. Na ndio kwa maana niliamua nataka kuvolunteer kwa this program, ili tukaweza kusaidiana na wengine kuwa create that space ya kujitambulisha wenyewe na pia kuwaelimisha kuhusu maisha, vile ambavyo wanafaa kuishi na kuepukana na mambo kadha wa kadha ambayo yanawazuia kuwa wenyewe kama wanawake.
Kulingana nao, waliamua kujitolea kuwasaidia wasichana kutoka mtaa huo, kwani walilelewa Mukuru kwa Ruben, hivyo basi walitamani kuleta mabadiliko kwa maisha ya mtoto wa kike.
Kwa majina ni Stacy Achiko, niko 21 years, a mother of one. So kitu nilifanya nifikirie kufanya hii program, kuna job opportunities zinakupita. Like unaenda mahali, unasema unataka job, unaulizwa kama umesomea computer. So unaona kama hujasomea uwezi pata. Alafu kitu ingine ni iko karibu, mahali pa kuacha mtoto, job opportunities zitakuwa mob sana. At least utakuwa uko na skill.
Naitwa Lilian Mwedhoki, a former student in Makongo Computer College. Teri alimsaidia, nafanya hapa kwa isaiba yake, and then bado tu anasaidia wengine wapate pahali wafanye instead of kukaa home. Mwenye kwanza alini inspire ni Teri mwenyewe. Mimi nimejifunza mengi apart from hiyo computer lesson yao, kulikuwa nao ma mentors walikuwa naleta. At least they give us skills, they give us ideas. Hata kama umemaliza unaweza enda ufungue your own business if you get the capital.
Kwa majina naitwa Mary Donata Ching. Mimi mwenyewe nilikuwa nimekaa kwa muda mrefu nikienda ku apply kazi naambiwa uko na computer skills. So inapata kama vile nimesomea pia catering, ukienda kwa kazi unaambiwa leo utakuwa cashier. So cashier lazima utumie computer kutoa receipt za pesa wala nini. So ilibidi vile nilisikia kuna computer ziko na fojifunze, nikakuja nikarudi nyuma, nikaingia class, nikajifunza, nikamaliza. Wakati nimesoma hii computer ndio nilikuwa nimejifungua, niko na wiki moja, na hiyo wakati ndio nilikuwa nimepata time ya kusoma kwa sababu mtoto mdogo unajua asumbui sana kama hao wenye wako na miezi 5-6. So huyu mdogo nilikuwa nikimnyonyesha akilala, naamka saa 1 nakimbia class, kifika saa ya kumnyonyesha akiamka naitwa na mnyonyesha tena rudi class. Klasi nilikuwa nikiingia saa 1 natoka saa 6. So nikajipanga timetable yangu, nika manage tu polepole pole, na nikaweza kumaliza hiyo computer college. Kwa saa hii juu bado mtoto ni mdogo, nilikuwa napanga hivi niende nifungue kama cyber kwa barabara, niweke vitu zangu. Hii mambo ya kutolesha KRA nishajua, nimefunzwa designing, pia nimefunzwa kutoa photocopy.
Ingawa watoto wa kike wamepata nafasi ya kujiboresha kwa kupata ujuzi wa teknolojia, bado zipo changamoto wanazokumbana nazo wanaposhiriki programu hii.
Mwanafunzi amekuja hapa amejienroll. It's a 6-week training, Monday to Friday, si kitu rahisi. So unapata some students ni breadwinner, lazima aende kazi. Hata huyu teenage mother, huyu msichana ako pale na mtoto wake mdogo, anataka amtafutie ile kidogo through some hustles around, na bado anataka attend class for the 6 weeks. So in the process huwa tunapoteza wengine, inakuwa ni vigumu sana kubalance classes na hustling for the family because they are breadwinners.
Wengi kutoka pale nje kujaribu kupursue their careers na kubalance that motherhood inakuwa ni challenging. Wengine pia challenge ya kifedha, wengine pia hawana that support, wengine hawajapata those platforms za kunacha talents zao, maybe wenye wako na talents. Zingine pia zinapelekea wale wasichana kwenye mashida kama ya mental illness, na unapata msichana maybe kama self esteem yake imeisha ama imeenda chini, anashindwa pia mwenyewe kujidefend kama mwanamke. So utapata pia ni ngumu kwake yeye mwenyewe kusimama mbele watu ama kujitokeza akaweza kufanya kile kitu ambacho anapenda yeye kama mtu binafsi. Pia inakuwa ni changamoto kwa wale wasichana kujiendeleza kimaisha.
Most of them, they really focused, they really want the skill, but they're so drunk. Wako na zile za like, hata nikisoma nini it happen, vitu kama hizo. But so when they come here, I know they find hope.
Kulingana na Umoja wa Kimataifa wa Mawasiliano, karibu 90% ya ajira kote ulimwenguni zinahitaji uwe na ujuzi wa kidijitali. Hivyo basi, ipo haja ya kuwahusisha wanawake katika ulimwengu wa teknolojia. Programu hii ya kompyuta imetoa nafasi kwa wasichana wengi katika mtaa wa Mukuru kwa Ruben ya kupata elimu kuhusu teknolojia. Nafasi hii pia imewanasua kutoka kwa masuala kama vile kupata ujauzito wa mapema na kuoleka mapema, huku wale walio kwenye ndoa wakipata nafasi za kufanya kazi hata kwenye mitandao.
Msichana akikuja kurejesa na sisi na kusoma na sisi for the 6 weeks, we take their contact and their guardian's contact. Then, in the process of the 6 weeks, huwa tuna invite here mentors and we put it so clear to them. We are training these youths in order for them to get skills, ziwasaidie kupata kazi, ziwasaidie kuenda higher learning. Some wanaendanga na kwa akili yao, wakifikiria, there are some people that I have mentored today in that group. Kuna wenye wanahitaji kazi, kuna wenye wanahitaji higher learning. Tunaweza pigia wanafunzi tuwaulize, unaweza kupata kazi nini nini, hata kama ni baada ya miezi mitatu, kulingana na ile opportunity tumepata at hand. And when we get this opportunity, we take it to our students. Kuna wale pia tunawa recruit. So tuseme wanafunzi ametoka tu hapa and we have a vacancy, we start with them. But now the challenge is we cannot recruit so many.
Programu hii ya kompyuta imekuwa mwanga kwa wasichana na kina mama waliolewa mapema, kwani kando na kupata ujuzi wa kompyuta, huwa wanapata mafunzo mengine kama wanavyoeleza.
Huwa tuna set days for mentorship whereby we talk about sex education to reach out to people who are not even in Mukuru. We encourage the girls to go through some talks zenye ziko online about sex education. Tunawa encourage wana follow zile platforms kwa social media ambazo zinatalk about sexual education.
Kuna activities mingi ambazo huwa tunawa introduce ya vitu kama exercise, dancing, na pia kusocialize na watu wengine. Maybe mnaweza mkakuwa na that time ya kuongea. Kama ladies, you share a lot and you'll find that in most cases unakuwa a bit relieved.
Katika siku za usoni, mwanzilishi wa programu hii amesema kwamba wanapanga kuongeza programu zingine kando na kompyuta ambazo zitalenga wasichana, pamoja na mipango mingine kama Terry anavyoeleza.
One of our official plans is scholarship opportunities for the girls in our center. Mtu amekuja kwa center yetu, alimaliza tu form 4, aliperform vizuri. But they are not able to go to the university because their parents are not able to pay for them fees. We can have them come here, wafanye the basic, and then through our connection and the partners and the individuals and the organization that tutakuwa tumekuja pamoja, tuangalie ni which way we can help these girls to go to the universities or to go to colleges. Include more courses because tuna offer computer na ni basic. We are trying to see ways through which we can bring other courses because not everyone who comes here anataka the basic computer skills. Wengine wanataka some other things, maybe mambo na beauty. Wengine wanataka maybe something else, mambo na design, kushona manguo and all that. We are looking at a way we can expand our center in order to accommodate many more girls.
Ingawa 44% ya wakazi mijini hutumia mitandao ya kidijitali ikilinganishwa na 17% wanaoishi mashambani, bado yapo mengi ambayo yanapaswa kufanywa ili kuafikia usawa wa matumizi ya teknolojia kati ya wanawake na wanaume. Ni kupitia program kama hizi ambapo tunaweza kukabiliana na masuala ya ujauzito wa mapema, kwani wasichana watapata shughuli za kujihusisha nazo. Ni kupitia program kama hizi ambapo tunaweza kukabiliana na masuala ya ujauzito wa mapema, kwani wasichana watapata shughuli za kujihusisha nazo. Makala haya yameletwa kwako kwa hisani ya Journalists for Human Rights, JHR.
Asante, natume kwamba umeweza kusikiliza makala hayo, and of course tunazungumza kuhusu vile ambavyo wanawake wamepata nafasi ya kupata mafunzo ya kidijitali ya kompyuta na other skills. Na hao wanawake, kulingana na vile tumesikia kwenye makala, ni kwamba wengi wao ni wale wasichana ambao walioleka mapema. Wengine unapata kwamba mtu ameolewa ndio, lakini unakaa tu kidogo unaona we bila computer skills, bila haya mafunzo ya kompyuta siwezi nikapata nafasi ya kazi vizuri. Kwa hivyo ni kitu ambacho tumeweza kushuhudia pale kupitia kwenye makala ambayo tumeyapokea pale. Karibu tena msikilizaji, na iwapo ndo sasa unajiunga nasi, tunazungumza kuhusu bridging the digital gap through focus on women and girls, and of course tukiwapa digital skills. Na mmoja wa wale ambao tumeweza kuangazia pale kwenye makala yetu ni Teresia Aluoch, na tuko naye hapa studioni. And of course you're talking about, ukiangalia sasa hapa kwetu Mukuru, vile ambavyo wanawake wameweza kupata nafasi ya kujitosa kwenye ulingo wa kidijitali, jambo ambalo hapo awali lilikuwa ngumu sana. Manake wengi huwa wanachukulia kwamba mambo ya kompyuta, mambo hizo ngumu ngumu ni za wanaume. Mm-hmm. Sasa Terry, pengine tukianzia pale, umelelewa huku kama vile ambavyo ulitaja kwenye makala, and of course umekuwa ukiangazia zile changamoto ambazo mtoto wa kike amekuwa akipitia pale. Mm-hmm. Pengine to begin with, unaona iwapo sisi kama watoto wa kike, sisi kama wasichana ambao tumelelewa kwenye mtaa wa Mukuru, tuko willing kubobea kwenye digital space ama tunasukumiwa, kulingana sasa na vile umeobserve?
Kwa sasa, mm-hmm, through observation, naweza sema kuna asilimia ambayo bado wako pushed. Mm-hmm. Manake hawajajua the outcome. Mm-hmm. Hawajajua kwamba saizi world imebadilika. Mm-hmm. Kila kitu imekuwa digital. Mm-hmm. Sasa tena kuna hii asilimia ambayo wamejitokeza wenyewe.
Yes.
Kwa kuweza kuangalia, mm-hmm, wale ambao wameweza kufanikiwa katika maisha yao kupitia the digital skills. Mm-hmm. Sasa wengine wanajileta, wengine wanapushiwa. Mm-hmm. Lakini we are looking at a point whereby, mm-hmm, itakuwa very equal. Yes. Na hakuna mtu atafeel amepushiwa, ama hakuna mtu atafeel ame ataona manufaa yake. Yes. Mwenyewe atakuwa tu anajileta na analeta wenzake.
Okay.
Naam.
Now unaweza ukasema ime contribute vipi katika kubadilisha maisha ya msichana na kina mama pia ambao wameoleka mapema kwenye mtaa?
Imechangia sana katika kubadilika, kwa sababu wakati tunawafunza kompyuta, tunawafunza kutumia mtandao.
Yes.
Internet.
Yes.
Manake hapo kwenye mtandao, kuna mambo mengi ambayo wasichana wanaweza wakajifunza wenyewe kwa wenyewe tu kupitia hiyo mtandao. Watenda pale kwenye mtandao, wataona good. Sitaki kutumia like hapa Ruben maisha ni mbaya, lakini najaribu kucompare like better life. Let me use the word better life.
Uh-huh.
Wataona kuna better life outside the Mukuru community. Na hizi vitu wataona tu kwa mtandao. So ita inspire a girl child mwenye ameona, hey, kumbe kuna wanawake huku nje wana wamefanikiwa kinjia hii, wanafanya hivi na hivi. They will get to learn their stories. Once they learn their stories, watakuja kukua motivated, watakuwa inspired to work hard. So utapata tu kuna msichana atakuwa hapa na atakuwa thirst vile atakuwa successful in life.
Naam.
Because of something that she has seen. But kama hana hata knowledge ya internet, she cannot get to see such a story.
Yeah.
And therefore ata live in her comfort zone.
Naam. Kwa hivyo akikupitia kwenye kujua mambo na teknolojia na digital, akiingia sasa kwenye digital space anakuwa empowered.
Exactly.
All right, asante. Now, we were talking about vile ambavyo wasichana, kina mama, au wote, especially tukiangalia mtoto wa kike, wasichana, msichana amemaliza shule, kuna wale wanajoin college na university September, but it's been almost a year, tangu last year wamekuwa nyumbani all the way through. So, tukiangalia sasa mambo na kuwafunza hizi skills, imewasaidia ama imechangia vipi katika kujaribu kupunguza visa vya mimba za mapema?
Imewasaidia kwa sababu wakati wako pale shuleni wanakuwa engaged. Na pia jinsi nilivyosema, hatufunzi the computer skills peke yake. Wakiwa pale kwenye space, tunawafunza mpaka mentorship skills. Mentorship skills na life skills, ambayo kuna volunteers wetu, kama kuna pia volunteer moja kutoka hapa Ruben FM, Robert Masai. Nashukuru sana kwa kazi nzuri ambayo anatusaidia. Robert huwa anatackle mambo ya life skills. Pale life skills, yule youth akiwa pale, tuseme hata kama ana feel ako hopeless, maybe ako pale, ajui kama hii university ataenda ama ataenda, inamsaidia sana. Manake atakuwa atapatiwa possible solutions to the hizo doubts zenye ako nazo kwenye akili yake. Atakuwa anasaidiwa kuambiwa vile something can take long, but eventually itakuja. Juu kuna ule wa tumemaliza form 4 na wenzangu. Wenzangu wamejoin university immediately. Why do I have to wait? So through these talks tunaweza tunawaambia hata ukingoja eventually utakuja kufanya nini? Kupata. Lakini wakati huu unangoja, ni nini unaweza ukafanya? Wakati unangoja unaweza uka approach small businesses around like cyber, like supermarket. So umepata the skills. Besides wenye wanaenda kujiapproachia, pia sisi on our own tunajaribu kuongelesha watu wawili watatu. Ni juzi tu niliweza kuongelesha club inaitwa Rotary Club of Nairobi. Niliweza kuwa kwenye mkutano wao, wakauliza kama tunaweza pata vijana waende wakafunzwe tailoring skills kwa wiki sita. Ni rahisi sana, nikirudi tu hapa I'm able to identify or I'm able to share who is willing to go for this. And once they go for it, it keeps them busy. It doesn't mean at huyu mwenye ameingia yo tailoring, hiyo ndio kosi yake. But at least inamu engage. Kuna skill anaenda kupata. Ndio sasa wakati wake itafika, kama sasa alikuwa anataka kuja asome mambo ya journalism ama alikuwa anataka sasa asome mambo ya IT, anaweza jisavia pesa from the tailoring skills and the job yenye atapata ya kwanza. Akisha jisavia ama in future akiweza kupata mfadhili, itakuwa rahisi kwake. Naam.
Okay. Now tukiwa pale, unajua wakati ambapo mnawafunza au watoto wanapata hizi skills, kina mama pia ambao wako kwenye ndoa wanapata hizi skills and all that, lakini utapata kwamba sometimes it's not a guarantee ya kwamba nitamaliza masomo na nipate kazi. Do you like mnawafunza vile ambavyo maybe mtu anaweza kuwa ajiemploye mwenyewe, like probably afanye kama online job and all that?
Hiyo pia tunafanya. Tuko na some two youths wenye kama vile Lilian alikuwa anaeleza, yeye alifunzwa pale. Tuko na place wanaweza waka practice kwenye cyber. I can call it attachment. Akisha practice pale kwenye cyber, Lilian ni mtu mwenye at any given point, hata akipata tuseme computer moja hata na printer moja, she's able to employ herself.
Yes.
Because she has been there. Alianza na kufunzwa kwa Makongo Computer College, amewekwa kwenye cyber, ame practice. Tunawafunza how to interact with customers. Aki move to a side, maybe through the family ama support from anyone, if she goes she can run her own business. Maanake tuko na wanafunzi wawili tulikuwa nao, right now they are running their own business, na pia wame go ahead to employ other youths.
Yes.
In their space.
Okay.
Pia kuna hizo online jobs tuna encourage waangalie. Now that they know how to use the internet, now that more opportunities zinakuwa shared online, tunawa encourage waende kwenye mtandao, waende waangalie ni opportunities zipi ziko pale. Tuma CV yako, tuma angalia online jobs zenye unaweza apply. Kuna hizo platforms kama Upwork. Mwambo waende kwenye Upwork waangalie ni jobs zipi. Atakuwa hired, hata anaweza fanya kazi hata akiwa kwa nyumba yake.
Yes.
Hiyo zenye zinaitwa remote jobs. Uh-huh. But at least tunawafungua akili, mm-hmm. waweze kujua such things mm-hmm. exist. Mm-hmm. Tunajaribu kuwafungua akili tuambie, you can be in the house, work and improve your life, yes. and improve the life mm-hmm. of others mm-hmm. around you. Mm-hmm. Ndiyo.
Wonderful. Now, wakati mwingine msikilizaji, swali ambalo tuliuliza pale, manake tumesikia pia kwenye makala, kwamba wakati mwingine, mara nyingi watu tunachukulia kwamba ulimwengu wa kidijitali, mambo na kompyuta, hizo ni za wanaume. Okay. Na sasa, utapata kwamba hata kama wanawake tumeachiwa hii nafasi, bado utapata inakuwa ngumu sana kwa kina mama wengi kwenye mtaa kuweza kuanza kuenroll kufanya course kama ya kompyuta hivi. Sijui kwa nini? Yes, Baba Nelly Raymond unasema, tuseme ni vile wanawake hujiona kwamba hawawezi, na hiyo ndo shida. Because sasa ukienda pale, huyu mwanamke ameolewa, ako na majukumu, ya ni housewife, ako na majukumu ya kulea watoto, kushughulikia mumewe, nini nini. So going there, ukimwambia kwamba anaweza, kujiamini inakuwa ni shida. So probably kwa wale ambao already tumesikia wawili ambao wako kwenye ndoa, wamefanya hayo mafunzo, wamepata hizo skills za computer. So what do you think, ni nini ambayo sana sana huwa inarudisha huyu mwanamke nyuma? Anaona kwamba ndio nimeolewa, hata kama niliolewa mapema na ningependa kupata hiyo opportunity, there is still something that is holding them behind. Nini hiyo pengine?
Kupitia utafiti mm-hmm. kidogo tu ile hapa na pale.
Naam.
Kuna wale ambao mume wake ashamwambia
mm-hmm.
hii kitu hauwezi ukafanya.
Mm-hmm.
Wewe nafasi yako ni pale nyumbani
mm-hmm.
kwenye jiko
na
kuangalia watoto.
Mm-hmm.
So the moment anataka kufanya jambo mm-hmm. hana ule mtu wa kumsupport.
Mm-hmm.
Na tuseme mwanamke mwenye ako katika ndoa
mm-hmm.
the immediate person mwenye anaweza akamsupport ni mume wake.
Naam.
Mule mwenye ako nyumbani of course ni familia.
Mm-hmm.
Na of course kwa familia unaweza pata watu wako na fikira tofauti tofauti. Lakini ukishasikia au ukienda katika ndoa unafuata chenye mwanaume mume wako amekufanyia amesema
mm-hmm.
anakuwa held behind.
Mm-hmm.
Mwingine akimuona anasema si yule ali afanyi pia mimi sifanyi.
Mm-hmm.
Lakini the moment tunapata wale wanawake wenye washakuwa mimi niko in the journey
mm-hmm.
of making it into IT like a profession now.
Mm-hmm.
Tukipata wale wenye washa make it in the IT field as a profession
mm-hmm.
wakikuja
mm-hmm.
kwa ground sasa
yes.
now through the mentorship that we offer
mm-hmm.
wakikuja kwa ground waweze kuwaongelesha wale wadada
mm-hmm.
waambie unajua pia msichana yote wa hapa Mukuru
mm-hmm.
kuna vile anataka pia kuwe na good life
mm-hmm.
si anaona kuna wasichana wadogo kwa nje wana run businesses
mm-hmm.
kuna wasichana wadogo huko nje wana drive
mm-hmm.
wanaishi good lives in
yes.
big nice houses
mm-hmm.
so wakipata the same people wakuje kwa ground waeleze na waambie mimi nilianza hivi
mm-hmm.
na nilianza hivi
mm-hmm.
na nilianza hivi na nimefika hapa
yes.
saizi niko na nyumba yangu niko na gari langu niko na ploti yangu nini atakuwa so much
mm-hmm.
encouraged. So what is lacking again is those role, I can say like role models
mm-hmm.
role models kuwapata wakuja hapa kwa ground ndio
yes.
mara mingi inakuwa tatizo. Maana hata sisi tukiorganize mentorship huwa tuna approach
mm-hmm.
them
mm-hmm.
the ladies come and talk to other ladies here
mm-hmm.
kuna nyo atasema waezi waka make manake shughuli ni nyingi
mm-hmm.
but these are the same people who can make this other ladies and women in Mukuru
mm-hmm.
kujiinua
no.
but wenye huwa tunawapata wanakuja kwa ground
mm-hmm.
tunawashukuru sana and we're looking forward to getting more wakuje
mm-hmm.
waweze kuinspire the girls
mm-hmm.
na watakuwa into the tech space.
Okay.
Naam.
Now tukiangalia Mukuru kwa Ruben ni area kubwa sana
mm-hmm.
and not only Mukuru kwa Ruben but in this case wacha tuangazie tu Mukuru kwa Ruben
mm-hmm.
If at all tunataka kuhakikisha kwamba tumewapa mafunzo ya kompyuta, tumehakikisha kwamba wameweza kuingia kwenye ulimwengu wa kidijitali, wanawake, wasichana, na ili kuchangia katika kumaliza mimba za mapema, because akiwa busy anafanya kitu at least atakuwa na idle time ya kufikiria mambo mengine na to give in to peer pressure
mm-hmm.
but Tukiangazia sasa, do you think that it's possible kuweza kuhakikisha kwamba kila mtoto wa kike, kila mwanamke ambaye anahisi kwamba anahitaji hiyo nafasi ameweza kupata hizi skills? Is it possible ama what are the challenges zenye unaona zinaweza zikazuia hii kuwa success?
Challenges zinaweza kuzuia ya kwanza ni hiyo time.
Mm-hmm.
Sometimes kuna wale wako willing sana kukuja kusoma lakini majukumu ni mengi, like naweza sema in terms of ni mzazi na ako na watoto wengi, anataka arudi kwenye anataka kujua kwenye digital space, lakini unapata ako na watoto kwa nyumba, niangalie watoto wake, leo atakuja kwa class, kesho atashindwa kukuja. Mwenye ako na supportive partner anaweza pata, pengine unajua huku kuna daycare, mume wake anaweza mtolea ile shilingi 20 apeleke mtoto,
mwenye ana focus
mwenye hana the supportive partner or family, utajipata atajiuliza nitaenda shule nitaachia mtoto nani? The moment an training yetu ni only 6 weeks. In 6 weeks akikuja siku mbili peke yake haitakuwa imemsaidia.
Okay.
They will end up dropping and not getting into the digitals. Hawatakuwa wamepata that enough time ya kulearn because pia kuna mambo mengi ya kulearn katika digital space.
Yes.
So that one is one big challenge you need to experience. Mtu kwanza, then eventually ana drop out.
Okay. Kuna mmoja anasema mambo tabia, salimia mgeni hapo studioni. Alafu anasema hiyo kazi anafanya ni poa na hata wengi wameweza ku get your opportunity, lakini shida ni we only have her. What about sisi wengine? Hatutatoshia hapo sisi wote. Sisi wengine tuende wapi?
The
big question. Unajua sasa probably anaangalia kaona if we had other centers ama tungekuwa na another Makongo Computer College, tuko na at least watu wengi kama ni viongozi kwenye mtaa nini nini ama viongozi wa county in general wa come up na maybe waweke hii structure, waseme hapa tuko tunapea skills like what you are doing now, because according to others sijajua ni nani, manake hajasema jina, but anasema kwamba iko poa lakini hiyo space ni ndogo. Yeah. How about sisi wengine? Tutatoshia pale sisi wote?
She's very right. She's very like
she or he, because I just imagine.
She or he is very right. Because Mukuru generally kuna mayutu wengi sana.
No.
Like, target yetu last year ilikuwa form 4 leavers. Last year tukua tumeanza kutembea kwa mashule tukiwa create awareness that after this form 4 msiende tukukaa kwa nyumba, kujeni msome kompyuta na manufaa yake and all that. To realize wanafunzi walikalia mtihani wa form 4 walikuwa wengi sana. Na sisi pa cohort tuko tuna cohort 6 kwa mwaka. Only 6 cohorts. Na kwa kila cohort the maximum number we can accommodate is only 30. That's the maximum. It means for the whole year we can only train 180. Na unapata wanafunzi wamekalia hii mtihani na wenye walikuwa tu kabisa ukijaribu kutoto uchukue all that statistics, we cannot accommodate them.
Yes.
So I think this is high time wana community wa Mukuru wa come up with ways, hata kama mtu atakuwa anaenda ku approach some people who can do the same, it will really help. People should come out, because najua watu wengi waogopa kuanza. Yote sisi we started small before we came to accommodating even 30. We were only accommodating 5, 6, 5, 6. Get?
Yes.
For the whole year tungefunza wanafunzi kama 30. But the moment tuliendelea with that persistence, at least we can accommodate 30. And we are aiming at accommodating more. So sisi tukiendelea kugrow hivyo kidogo kidogo, somebody else can start something. Wasiogope ati no, it's not about competition. It's about spreading the digital skills to the women and girls in Mukuru.
Na kupea kila mtu opportunity.
Right. If you are not able to handle somebody else, if you are not able to handle all the numbers, somebody else should start, and then hivyo in a way that kila mtu atakuwa
into the space.
Okay.
Yeah.
In a way, do you feel pengine tukimalizia, do you feel ya kwamba pengine viongozi wanaweza wakaingilia kati, wakajaribu kuangalia vile ambavyo hii information inaweza kufikia wengine, watoto wa kike na hata vijana wavulana ambao pengine wangependa kupata hiyo opportunity. Do you feel that pia wao wanafaa kujukumika in a way?
Yeah, viongozi wanafaa kujukumika in a way, because sisi kama vile volunteers wetu walikuwa wanaeleza, wana volunteer and it's for free. So, wangekuwa viongozi wetu wanaweza ku come in, wakuwe productive, if watatuletea more trainers, wakituletea more trainers, inamaanisha more trainees watakuwa wanafunzwa.
All right, wacha tusikie msikilizaji anasemaje. Hello Ruben FM.
Okay, Ruben FM.
Yes.
Kwa majina ni Vivian. Okay, sisi tunashukuru sana Madam Director. Sisi ni wenye tulitumwa huko nini? At the river. Okay, tulienda tukafanyishwa interview. Tukaingia kazi. Alafu tukaingia hiyo training ya tailoring. Tumeendelea nayo, tunangojea tu kuandikwa kazi. Tuliambiwa tunafanya for 6 months. Six weeks. So tunamshukuru sana, tujampata, tuweze kumpongeza, lakini tunaendelea na tuko tuna changamoto tu kidogo ya fare kutoka hapa mpaka Kitengela huko. So tuliambiwa tukimaliza hiyo course for 6 weeks tunaajiriwa kwa EBZ hapo kukata kunini kushona manguo.
Okay.
Okay, tunamshukuru sana, naendelea hivyo hivyo. Sasa hivi tuko kwa tumefika wanne sasa.
Asante. Okay, Lilian. Now, Terry, Asante, that is one of the beneficiaries that anasema kwamba ulimrefer aweze kuenda kwa interview. And maybe if you could have gotten more time tungezungumza kuhusu hili, but it's evident ya kwamba wakati ambapo wasichana kama kwa mfano Lilian amecall, wakati ambapo wanapata hizi opportunities, ikuwa anasoma computer skills, ikuwa anapata skill yoyote ile, we can say that inachangia katika kupunguza mimba za mapema, sio so we are hoping that we'll get more spaces to accommodate them, that at least wanapata mahali pa kujieka, especially wale ambao hawaendi shule. Ukikaa pale nyumbani hivi utashtukia tena tumerudi pale pale pa mimba za mapema. So thank you so much for the work you're doing. Nashukuru sana pia kwa kufika hapa studioni, na nashukuru sana pia kwa kwa msikilizaji kwa kutegea. Tunatumai kwamba umejifunza mawili matatu. Tumefika mwisho wa mazungumzo yetu ya siku ya leo, ambapo tulikuwa tunaangazia vile ambavyo we are bridging the digital gap, tukifocus na wanawake na watoto wa kike kwa kuwapa skills kama vile computer skills, na kuwawezesha kuingia kwenye ulimwengu wa kidijitali ambapo wanaweza wakajiajiri, ambapo badala tu ya kutegemea mwanaume unaweza ukafanya kitu. Badala tu mtoto wa kike akae pale bila kujua anafanya nini, ako idol, huenda aka give in to peer pressure, they are doing something. Nakumbuka makala haya yameletwa kwako kwa hisani ya Journalists for Human Rights, and mwisho wa mazungumzo yetu. Asante.